Yahaya sura go'o, aya go'o yaki sappo e jeweetati. Walde ko kaynde yonki. Daga ko duniyaaru tagi, bi'eteeɗo walde ɗon, e mo wondi e Allah, nden o Allah. Daga ko duniyaaru tagi, bi'eteeɗo walde on e wondi e Allah. O tagi ko ɗume, wala goɗɗum nder fuu ko taga, ɗum um tagiraayi laawol maako. To maako yonki iwoyi, nden yonki kin woni jayngol yimɓe. Jayngol ngol e waɗi ka yaynaaki nder nyiwre, nyiwre bo waawaayi jaalaaki ngol. E woodi goɗɗo neɗɗo mo Allah liloyi, bi'eteeɗo Yahaya. O wari, o andina yimɓe habaru jayngol ngol, ngam e laawol maako, koo moye jaɓa jayngol ngol. Naa kanko woni jayngol ngol. O waroyi, o andina habaru tan dow maagol. Kangol woni jayngol goongawol, yaynotoongol dow koo moye. Ngol bo wari nder duuniyaaru. Bi'eteeɗo wolde on, ndenno e mo nder duuniyaaru. Koo nde kanko tagi duuniyaaru, fuu e non duuniyaaru andaamo. O wari to ɓe maako, amma ɓe jaɓaayi mo, amma fuu jaɓuɓe mo, kooliiɓe innde maako, o hokkiiɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe Allah. Ɓe ngartaa e ɓiɓɓe Allah ngam ɓe danyaama no ɗum danyirta yimɓe, ko ngam yimɓe ngiɗii non waɗa. Allah e hoore muuɗum wartiriɓe ɓiɓɓe maako. Bi'eteeɗo wolde on, o warti neɗɗo, o jooɗii nder meeɗen, o keewuɗo yidde e goonga. En ngi'i teddungal maako, teddungal ɓiɗɗo bajjo iwayɗo to nyaako mo dow. Yahaya hokkii ceyda dow maako, metisen bee wi'i, dow o metunoomi, nde mbiimi, on ɗon garayɗo gaɗa am, o ɓuriiyam mangu, ngam e mo ɗon ko mi dañi. Ngam yidde mawnde nde o yiɗi en, o barkiɗinii en fuu, barka dow barka. Allah hokkii attawra e laawol Muusa, amma e laawol Yeesu Almasiihu, o holli yidde e goonga. Walaa neɗɗo meeɗuɗo yiiki Allah. Ɓiɗɗo maako bajjo, gonɗo nder ɓernde nyaako mo dow, kanko holli en no Allah wa'i. Emi do'o, Allah hokka en faamu wolde maako nde janguɗen do'o. Emi do'o, Allah hokka en sirru faamuki ko aayaaje ɗe mbi'i. En nani ko aayaaje ɗe mbi'i, ɗe meti dow wolde kokkaynde yonki. Ummoye woni nde wolde kokkaynde yonki. Aaya go'o wi'i, daga ko duuniyaaru tagi, bi'eteeɗo wolde ɗon, e mo wondi e Allah, nden o Allah. Ummoye woni o neɗɗo, bi'eteeɗo wolde, gonde daga ko duuniyaaru tagi. Aayaaje ɗe'e, eɗe kolla en e njayri, o bi'eteeɗo wolde, hanko woni Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisa. Hanko woni wolde Allah. Allah tagiri duuniyaaru e wolde muɗum. Ko ɗume ko Allah tagi, o tagiri ɗum wolde maako. Nde wolde bo woni Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisa. Walaa fuu ko Allah tagi, ɗum Allah tagiraayi wolde maako. Wolde maako bo woni Annabi Iisa, waato Yeesu Almasiihu. Aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, ɓe mbi'ii en e njayri, daga ko duuniyaaru tagi, bi'eteeɗo wolde e ɗon. Nden bo, daga ko duuniyaaru tagi, bi'eteeɗo wolde o, e mo wondi e Allah. Aaya tati wi'i, kanko tagi koo ɗume, walaa goɗɗum nder fuu ko taga, ɗum tagiraayi laawol maako. Allah hanko o walaa fuɗɗoode, o walaa bore irde. Koo ɗume ɗum ngiite nder duuniyaaru ɗo'o, e ɗum woodi fuɗɗoode, e ɗum bo woodi re'irde. Amma Allah o walaa fuɗɗoode, o walaa re'irde. Ɗo bo to janguɗen, aayaaje ɗen mbi'ii en e njayri, o bi'eteeɗo wolde, e mo wondi e Allah. Diga ko duuniyaaru tagi. Ma'ana, o bi'eteeɗo wolde, waato Annabi Iisa, o walaa fuɗɗoode, o walaa re'irde, ngam e mo wondi e Allah diga maako duuniyaaru tagi. Aaya nayi wi'i, to maako yonki iwoyi, nden yonki kin woni jayngol yimɓe. To maako yonki iwoyi, waato diga to Yeesu Almasiihu yonki iwoyi. Nde Allah tagi koo ɗume, ɗum yonki e ɗum walaa yonki, o metu tan, o fuufu foofaango maako nder ɓii Aadama warti neɗɗo mo yonki. annabi Isa o fofango Alla o walde Alla kokkainde yonki gam non to mako yonki iwayi don to darida ko don to jodida se pama yonki kin donki goduda diga to annabi Isa ki iwayi gam e lawol mako Alla hokki ko dume fofay dum yonki yonki ki kide ayaje metata na dow yonki ki ki goduden der duniyaru tan amma ede meta ede mbangina yonki ki neddo hebata der laamu Alla ko bo aljanna gam yonki ki ki goduden e ki wodire irde wato nyande neddo mayi shikenan amma yonki ki ayaje de metata in yonki tabititto ki der aljanna ko bo der wuro Alla e lawol annabi Isa Alla hokkata ki yonki tabitittoki der aljanna bonon no hokkiri yonki ki ki gonduden der duniyaru du barka annabi Isa nomma o hokkirta yonki jodotoki der wuro Alla dum ha abada Alla dautana en famu ayare de e aya jowi wi'i jaygolgol wadi ka yaynaki der nyure nyure bo wawai jalaki gol ma'ana dum woni annabi Isa hanko woni jaygol jaygol gol dum wi'ata do o dum jonde adilaku nyure bo dum misalu jonde de hakke jonde de shia adilaku annabi Isa de wari der duniyaru ndu o jodi der duniyaru der yimbe be hakke amma fu enon o medai waduki hakke konde go o hanji wadi ayare den wi'i jaygol gol wadi ka yaynaki der nyure nyure bo wawai jalaki gol ma'ana hakke hebayi jayri der annabi Isa gam annabi Isa hedaki wadiki hakke konde go o jonde mako fu der duniyaru ndu in jonde seninde yeso Alla in jonde der adilaku in jonde der waduki ko Alla yidi konde o walde Alla Alla hokkimo bandu irindu bi adama amma o hedaki waduki hakke konde bo o jodake der duniyaru ndu ndu hakke der bibbe adama gadaybe hakke amma o hedaki waduki hakke konde go o gam non enen tokkube annabi Isa to ni en kokki berde meden to annabi Isa o wallay en enen ma jaloden hakke jododen jonde jaygol jonde adilaku yeso Alla gam non bandirabe am se pamen annabi Isa hanko woni walde Alla bononno nante dum janga annabi Isa hanko woni ruhulla kalumatulla ma'ana annabi Isa hanko woni ruhu Alla hanko bo woni walde Alla a hendata Alla e walde mudum gam non se pamen Alla e ruhu mudum sendatake Alla e walde mudum sendatake bononno Alla wala fuddode e reirde non ma ruhu mako wala fuddode e reirde bononno Alla wala fuddode e reirde non ma walde mako wala fuddode e reirde se pamen do wiki annabi Isa digato Alla o iwayi dembo e lawol mako Alla hokkata komo e neddo yonki kireata yonki tabitittoki der aljanna ha abada ko afami ko ayaje de biata dow annabi Isa annabi Isa walde Alla tabbutunde o walde Alla kokkainde yonki Alla liloyi annabi jo mudum annabi Yahya bononno aya jeweego o wi'i e wodi goddo neddo mo Alla liloyi bi'eteedo Yahya wato annabi Yahya i Zakariya mo nanden habaru mako der deftere Matthew hanko on woni mo Alla liloyi gam o matina duniyaru garol annabi Isa aya jewe didi wi'i o wari o andina yimbe habaru jaygol gol gam e lawol mako wato e lawol annabi Yahya ko moy jaba jaygol gol na kanko woni jaygol gol wato na annabi Yahya woni jaygol gol o waroi o andina habaru tan dow magol wato alla liloy annabi Yahaya gam o andina Isra'ilankoen e dum ton jamanu gam o andina bibbe adama wiki e wodi jaygol garwaygol diga to alla gam non komoy jaba gol jaygol wato adilaku alla e wodi walde alla kokkaynde bibbe adama yonki e waroya gam non komoy holo de walde alla wato annabi Isa jodo jonde seninde yeso alla jodo jonde labde yeso alla barka moddere e bawde ruhu alla dawol holaki annabi Isa na annabi Yahaya wani jeyngol gol amma alla liloymo tan gam o hokka yimbe habaru dow jeyngol gol nomma hande annanaydo aninana habaru gol jeyngol nde walde kokkainde yonki ko alla yidi woni jaba nde walde kokkainde yonki gam keba yonki ki re'ata tabitittoki nder aljanna ko bo nder wuro alla dum ha abada barka annabi Isa ta jabi a wadi ko alla yidi gam majum alla liloy annabi Yahaya o hokka yimbe habaru gol jeyngol wato habaru annabi Isa annabi Yahaya wadi ka wajinki yimbe tuba kolo annabi Isa be ala hakke mabbe be jodo jonde adilaku bo nonno alla yidi nomma hande alla yidi ala hallende mada ala hakke mada tokka lawol alla koloda annabi Isa gam jonde mada warta bo jeyngol nder duniyaru ndu hakke gam alla yidi garten misalu boddum e lawol jonde meden garten bo jeyngol nder nyure pujabube annabi Isa hani be jodo jonde labnde yeso alla nder duniyaru ndu be garta bo jeyngol nder nyure aya sappo wi'i biyeteedo walde on ndenno e mo nder duniyaru konde kanko tagi duniyaru fu e non duniyaru andamo bandirawo am to gonda fu useni e mi toroma efti gite maada ndara dow ndara lei ndara kocceje ndara ko woni haade maada fu e yimbe gonbe haade maada pama e walde alla alla tagiri dum fifu ha e maada e lawol annabi Isa o tagiri ko dume amma fi jurumdum de annabi Isa wari nder duniyaru yimbe ganyimo hanju wadi aya sappo wi biyeteedo walde on ndenno e mo nder duniyaru ko nde kanko tagi duniyaru fu e non duniyaru andamo bandirawo am nde duddum anana habaru dow annabi Isa ko a jabi hanko tagima ko a jabi hanko hokkima yonki gam alla e walde mudum sendataake alla e walde mudum tagiri dow e lei do bo wanginani en jairi wiki annabi Isa woni nde walde walde alla kokkainde yonki gam non ko a jabi annabi Isa woni tagudoma fi jurumdum nde annabi Isa wari nder duniyaru ko nde kanko tagi duniyaru amma bibbe adama andamo nafu jabi hanko woni kisnowo nafu jabi hanko woni kokko yonki tabitittoki nafu jabi hanko o ruhu alla hanko o walde alla hanko bo tagi duniyaru gam non hanko o alla hande to edum meta dow annabi Isa bibbe mbiya un annabijo tan un neddo tan bo meden amma ha pamen annabi Isa buri sembe neddo tan annabi Isa e modibbo mawdo e un annabijo mawdo amma fa o buri non annabi Isa e don ko duniyaru tagi hanko bo tagi duniyaru o wala fuddode o wala re'irde gam non bandirawo am sai pama wiki ta wanyi annabi Isa a wanyi tagudoma ta wanyi annabi Isa a wanyi yonki kire'ata a wanyi walde kokkainde yonki a wanyi lawol nattuki aljanna nde annabi Isa wari duniyaru yahudanko'en ɓe nganyimo ɓe kuɗimo ɓe torrimo e re'irde ɓe ngaafimo dow gaafangal ɓe mbarimo gam min e maɗa wato gam hakke am e hakke maɗa gam non Allah sirgi o maya dow gaafangal gam yaruki kiita hakke duniyaru fuu. Aya sappo e go'o wi'i o wari to ɓe maako amma ɓe jaɓaymo. Yahudanko'en nganyimo amma ko aya sappo e ɗiɗi wi'i. Aya sappo e ɗiɗi wi'i amma fuu jaɓuɓe mo koliɓe inde maako o hokkiɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe Allah. Ko ayare Allah wi'i wonɗon ko nde yahudanko'en nganyi annabi Isa amma Allah e maɓɓiti dammugal Allah e maɓɓiti laawol wi'i amma fuu jaɓuɗo annabi Isa koliɗo inde maako ko o boɗejo ko o yahudankejo ko o larabankejo ko o pullo ko na pullo Allah hokkimo bawɗe o warta ɓiɗɗo muɗum. Goɗɗo wi'ay ka haala ka kalluka amma na ɓi Adama meti ka haala. In Allah e hoore muɗum wanginanta en siri muɗum e laawol muɗum ngol hisnuki ɓi Adama diga hakke meɗen. Ngol laawol bo in laawol hoolaaki Yesu Almasihu ko annabi Isa mo o liloyi gam hisnuki en diga hakke meɗen o wartira en ɓiɓɓe Allah. Goɗɗo ƴamay to noye neɗɗo ɓi Adama wartirta ɓiɗɗo Allah no ɗum waɗorto. Aya sappo e tati wi'i ɓe ngartayi ɓiɓɓe Allah gam ɓe danyama no ɗum danyirta yimɓe ko gam yimɓe giɗi non waɗa. Allah e hoore muɗum wartiriɓe ɓiɓɓe maako. Fuu koliɓe Yesu Almasihu Allah hokkiɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe maako. Wartuki ɓi Allah na e laawol no ɗum danyirta ɓi Adama. Wartuki ɓi Allah ɓuri sembe kuugal nyumo neɗɗo. Bandiraɓe am sey paamen wiiki to ɗum inni wiiki neɗɗo warti ɓiɗɗo Allah na e ɗum wi'a non no ɗum danyirta yimɓe non neɗɗo wartirta ɓiɗɗo Allah. A'a, Allah e hoore muɗum nder bawɗe muɗum wartirta yimɓe ɓiɓɓe maako. Barka hoolaaki Yesu Almasihu ko annabi Isa gam non to en nyumu wiiki no yimɓe danyirta non fuu kooliɓe annabi Isa ngartata ɓiɓɓe Allah. A'a, bawɗe Allah ɓuri sembe nyumo neɗɗo. Kuugal Allah ko laawol Allah ɓuri sembe nyumo neɗɗo. Gam non an nanayɗo taa nyumu wiiki to ɗum wi'i neɗɗo warti ɓiɗɗo Allah ɗum haala kalluka. A'a, ayaare nde janguɗen ɗo wi'i Allah e hoore muɗum wartirta yimɓe ɓiɓɓe maako naa bo e laawol no yimɓe danyirta. Naa ɗum nyumo neɗɗo, naa ɗum ko neɗɗo waɗata. Ɗum ɗon ɗum ɓuri sembe ko ɓi Adama waɗata sey ni ko Allah e hoore muɗum waɗata. Gam non emi do'o Allah ɗawtana en faamu ko ayaare nde e wi'ata. Aya sappo e nayi bi'eteeɗo walde on o warti neɗɗo o jooɗi nder meɗen o keewuɗo yidde e goonga. En gi'i teddungal maako teddungal ɓiɗɗo bajjo iwoyɗo to nyaako mo dow. Haa ngaɗen hakkillo dow ko ayaare nde e wi'i non bo wallay en paamen no Allah nder bawɗe muɗum wartirta ɓiɓɓe Adama ɓiɓɓe maako. Aya sappo e nayi wi'i bi'eteeɗo wolde on o warti neɗɗo. To Allah nder bawɗe muɗum waaway wartirki wolde muɗum neɗɗo to non ma o wartirta neɗɗo ɓiɗɗo maako bo non no o wartiri wolde maako neɗɗo. En nani daga aya go'o yaaki tati ɗum holli en no Yesu Almasihu wondi e Allah diga duniyaru tagaka. Nden bo Yesu Almasihu woni wolde Allah. to goddo nyumai no dum wadi Allah wartiri walde mudum neddo dum bawde Allah dum moyere Allah gam der bawde mako e teddugal mako e mo wada ko enen bi adama en nyumata en bawata waduki gam non se famen bo nonno Allah wartiri walde mudum neddo nomma o wartirta neddo warta biddo mako e lawol holaki Yesu Almasihu wato annabi Isa de annabi Isa warti neddo o jodi der yimbe ko o wadi aya sappo e nayi wi'i o kewdo yidde e gonga annabi Isa o hewi yidde e gonga e mo jodi jonde gonga jonde adilaku jonde seninde Yesu Allah wala fewre wala nafikaku der jonde mako den bo gonga ku mako e tabbitina bawde Allah gam jonde annabi Isa der duniyaru e holla teddungal Allah e holla moyere Allah e holla yidde Allah to bi adama gam Allah holli bi adama yidde diga fuddode harre irde to en jangi deftere seninde wala ko ngi'eten se yidde Allah to bi adama de bi adama wadi hakke wany waduki ko Allah yidi sali lawal Allah hakke den dombo en jara bi adama halkere der kita Allah der hita jahannama amma Allah der yidde mudum yida enen bi adama kalken der nge hita jahannama gam non der yidde mako der moyere mako o wartiri walde mako i adama gam o hisna en daga kakita e halkere fukoli be annabi Isa be kebay moyere Allah be kebay barka dow barka jaray kabe aljanna bononno aya sappo e jeweego o wi gam yidde maunde de o yidi en o barkidini en barka dow barka gam yidde Allah maunde to bi adama o barkidini en barka dow barka bandirabe am ha pamen ko ayaje de biata barka yidde maunde de Allah holli bi adama o barkidini en barka dow barka wato barka dum wala kerol barka dum neddo wawata tindinki barka dow barka barka dum re'ata aya sappo e jawe didi nyamri yeso e wiki Allah hokki at-taura e lawal Musa amma e lawal Yesu Almasihu Allah holli yidde e gonga bandirabe am ko ayaje de metata to dow woni Allah hokki at-taura wato dokaji e jungo annabi Musa di neddo tokkata ko bi adama dole tokkodi to e yidi nattuki aljanna dokaji di ibo to neddo tokkaidi di podanay dum halkere e lanore amma kaito bi adama wawai tokkaki dokaji di dokaji Allah di o hokki e lawol annabi Musa wato at-taura e di mbanginana bi adama hakke mudum e di wangina no bi adama waito Yesu Allah wato neddo ko bi adama o neddo mo hakke o neddo nefnido o wawata sumpotirki e Allah seni to o yafanama hakke mako gam non dokaji di Allah hokki annabi Musa wato at-taura e di don bo daroggal kollaydi bi adama no waito Yesu Allah dembo imbawata timballa bi adama ko bo di kisna bi adama seni e di kolla bi adama no kalkudo Yesu Allah gam bi adama wawata tokkaki dokaji din don ha heba kisndam yaki aljanna dokaji din don seni di kalka neddo bi adama habdai gam tokkodi amma wawata Allah wi inder doka mudum fu tokkaido dokaji din don to yawi go nder maji warti bo yawi di fu won don gam non bi adama kullum e der tampere e der yawiki doka alla hande wobbe e ngi abo mbaway tokkaaki dokaaji din don gam hebuki kisdam be pamai bi adama tampi e gol don lawol gam non barka annabi isa alla hokki mo linjila dum jangeten dum kollay dum yidde alla e gonga mako kollay dum no bi adama wawata hisnuki hore mudum e lawol tokkaaki dokaaji alla seni e lawol gol alla e hore mudum wadi barka annabi isa alla lildoymo e linjila habaru beldum hanjum woni dum jangeten dum dum kisdam bi adama diga hakke yaki aljanna ko bo wuro alla barka holaki annabi isa gam non bandirawo am tayidi nattuki aljanna tayidi nattuki wuro alla tayidi kisnam diga hakke se tokkoda lawol gol alla e hore mudum siri pama bo kisdam diga hakke na umko enen e hore meden bibbe adama ngadanta ko e meden se ko alla wadani en to en tokki ko alla wadani en to en tokki lawol gol alla e hore mudum wadi gam hisnuki en diga hakke meden en kisai wato barka holaki annabi isa gam non alla wiido e lawol annabi musa alla hokki dokaji mudum amma e lawol yesu almasihu alla holli duniyaru yidde e gonga gam non kisdam diga hakke yidde alla moƴƴere alla na ko ngadanten ko e meden na ko ngadanta hore maɗa na ko mi wadanta hore am seni ko alla wadani am barka annabi isa ko afami ko ayaje de ekkitinta e de ekkitina en enen bibbe adama to en tokkai dokaji mako en bawata kisen amma to en jabi gonga mako yidde mako moƴƴere mako barka annabi isa en kisai gam dokaji ko attawra di kollai bi adama hakke mudum di kolla neddo o mardo hakke amma di bawata hisniki neddo amma kisdam e don shahu der yidde de alla holli bi adama e lawol annabi isa gam non se pama dokaji hisnatama dokaji hisnata em ne ngadden pat en bawata kisnen ko e meden seni to en tokki lawol gol alla e hore mudum siri der jonde annabi isa bo holli en yidde alla holli en moƴƴere alla gam aya sappo e jowetati wi'i wala neddo meduɗo yiki alla seni biddo mako bajjo wato annabi isa holli en no alla wa'i goddo yamai holli en no alla wa'i noy o wa'i der jonde annabi isa e holla en no alla wa'i ma'ana e holla en gikku alla annabi isa meedai waduki hakke gikku mako e holla en gikku alla gam alla o senido alla o jurumdo alla o jomu yidde alla o jomu endam alla o jafanto do bibbe adama hakke mun en gam non der jonde annabi isa holli en no alla wa'i gam annabi isa der jonde mudum e duniyaru o medai waduki fi kalludum o wala hallende ko ngele sharel e mo yilo koto e mo holla yurmende to bi adama be jamda e mo yamditinabe godube welo e mo nyamnabe be ginni torrata e mo yamditinabe o hendabe ginni mabbe e mo bo holla bi adama lawol adilaku e non o holli en no alla wa'i na e dum meta dow nandi alla amma e dum meta dow ngikku alla enen kolibe annabi isa alla e yidi kollen ngikku mako der jonde meden e duniyaru wato ngikku yidde ngidindiren endindiren kollen yurmende ngaden gonga jododen jonde adilaku der ko ngadeten fu to en gadi non en kolla ngikku alla gam non enen tokkube annabi isa sey ndaren gikku meɗen e jonde meɗen ko en kolla gikku Allah. Gam Allah e yiɗi enen ɓiɓɓe maako, enen koliɓe annabi Isa, enen tokkuɓe laawol Allah, kollen gikku maako ngu aadilaaku. To en ngaɗi non, en jooɗo jonde jayngol, en jooɗo iri jonde nde kisnoo meɗen annabi Isa. Gam non Allah wallito en, enen tokkuɓe laawol Allah, jooɗoɗen jonde aadilaaku iri nde Allah yiɗi. Ɓe njaɓaayi bo emi do'o Allah hokka ɓe faamu gam ɓe njaɓa ɓe tokko laawol Allah, gam keɓen barka dow barka ɗum Allah e hoore muɗum siryani'en, keɓen nattuki aljanna en fuu meɗen ko wuro Allah, keɓen nattuki aljanna en fuu meɗen ko wuro Allah. Amin. Jomiraawo ɗawtana en faamu, jomiraawo hokka en sirru aayaaje ɗe'e ɗe janguɗen, o walla en bo tokkoɗen laawol maako ngol o sirii gam hisnuki en diga hakke meɗen. Barka hoolaaki annabi Iisaa. Amin.